Sublanzisa leyo twa ngaphezulu. Isibuko sobumbane inkunzi emhlaneni. Ujabulutho vele ngelunda kwela solunda emahlabathini. Umjaqazi wedolo leto mehlobo madoda sondele nje. Yilapho kwagqikazi okhalweni kwendoda kayihleka bathi kusheshingana kwela bantwana. Saphinde saphephuka igqethi konomcebo siyeke mntanami engani wasithenga usibona.
I'm not afraid to die.